zlatestmusic.com.
You know me.
National Dogs.
Rap Killer. Heavyweight Bass Peter.
Takumuni ya zange ya samivoni. Takumuni ya zange ya samivoki. Nadewali kakalu na positingi. Na mulisi ya nichele mwani. Masi ya nangapaya sisi sita. Na wuka pula na kele masabita. Narenge kisipa sepani.
Let me celebrate while you keep on hating.
Let me enjoy.
Let me get in. Rap Killer. Sometimes I pretend I niwoni. Kono zemu ni ambola nari utwa makomboni. Kutiki bosti ni hani ni kamboni. Womukete zemu sevanga na kumoka tumboni. Zani bunga zemu cheza kwa matuku. Hani lika new jean mulikia fatantiko. But I avoid nani lati za miliko. Nisazivala vovala shua indengati viliko. Saba baba hani tina big shoeless. Wasamata mwapolingo kona zeti saba coolest. Let me enjoy and live my life to the fullest. Mani toya hating on the fact you know I'm the coolest. Rap Killer.
Takumuni ya zange ya samivoni.
Heavyweight Bass Peter. Cheleza kaniska kina magrevu. Aibu watu mkwa kwa pilu unitambi. Kupopo kasivale senda newe ukasambi. Chwaleza leza kulina ikutwanga. Hakuna ya kuhani size nwe na oke twanga. Zemu seba kwa tuko na liutwanga. Wakatabomu panga kona amka na twanga. I live my own life nigga how I want. Tani sweli zangana na chaenge sivo sevan. Talifumi seba na mwamba ikuko lakinti njiwa sisi toka pilu yoi tamere la banti mnyopi.
Takumuni ya zange ya samivoni.
Rap Killer.
Takumuni ya zange ya samivoni.
Heavyweight Bass Peter.
Luna positing.
Houston bye bye. And the Killer's Games.
Na wuka pula na kele masabu. Bidare nge kisipa sepani. Aniko niku pila nge sila bali. Unisiye na mi celebrate.
Let me celebrate while you keep on hating.
Unisiye na mi enjoy.
Yesai. Killers Games for life. Managers Mruvisha. Managers J. Drew. Mr. Enoch Yanzala. JJ Zambia. DJ Tambo na kuwana. Big J Place. Katu ya JR. Long day I got you.
Zaid Latest Music.com.